Banona chongo foba umeba fishiri kiti.
All smart on it.
Zwap.com.
The last dawns. Simwala levels.
It's the incomparable Simwala levels.
Yeah. Muma terela masaka yanzano kuli ife tiavesha. Tina pia kudala mpaka tanyesha. Puki nfina kaficha tageza. Tife tilenga vapaze na pressure. Uchetekela kela juju, uchetekela prayer. Sokolo kima kaferi pa wheelchair. Bafuna tiende kugali there. Put your hands in the air. Tiba punjida ti holy ghost fire. Ghost fire. Ghost fire. Holy ghost fire. Kutifundula nishi wafunduli latu kumusi na mesai. Ghost fire, yeah. Holy ghost fire. Devoli wabufu, chakuti chakuti washyama. Holy ghost fire.
Mingala towori kunotavesha. Baisa na beef kunondeba pakachesha. Nadilu ala chipata laba filo kutensha. One move, kale kale ali mo pressure. Nadilu wana linonanga mafurita. We blame skating a afunika. Clean game, de kweba taya tulika. Na shanta muli shie ma crown taya fulika. Pepoli abo kumona na faula. Kuwaleta muchipi mistake na baula. Kuli konse na pita wede na aula. Sele loko na likawa inenge mbaula.
Mbaula masaka yanzano kuli ife tavesha. Tina pia kudala mpaka tanyesha. Puki nfina kaficha takeza. Tife tilenga vapase na pressure. Uchetekela juju, uchetekela prayer. Sokolo kima kaferi pa wheelchair. Bafuna tiende kugali there. Put your hands in the air. Tiba pundida ti holy ghost fire. Ghost fire. Ghost fire. Holy ghost fire. Ghost fire. Kutifundula nishi wafunduli latu kumusi na mesai. Ghost fire. Yeah. Holy ghost fire. Devoli wabufu, chakuti washyama. Holy ghost fire.
Mufuna cheti kagwe, mabineti pushinga ati ya sapike. People wanna bring me dance, muza yesa. I'm back in the game again, na vena chungu. Vijuju kampu, midya, ulibe damfu. Apa peta fika, ya, devil's a liar. Nirina messiah, you pray for my downfall. Ise inangala, njila ni zambili. Believe in yourself, never underestimate the power of the king. Maheta wani zonda, maheta wani seka. Mulungu wanga inesanga lekelele. Mulungu wanga inesanga taili.
Muma jelela masaka yanzano kuli ife tavesha. Tina pia kudala mpaka tanyesha. Puki nfina kaficha tageza. Tife tilenga vapaze na pressure. Uchetekela juju, uchetekela prayer. Sokolo kima kaferi pa wheelchair. Bafuna tiende kugali there. Put your hands in the air. Tiba pundida ti holy ghost fire. Ghost fire. Ghost fire. Holy ghost fire. Ghost fire. Kutifundula nishi wafunduli latu kumusi na mesai. Ghost fire. Yeah. Holy ghost fire. Devoli wabufu, chakuti washyama. Holy ghost fire.
Zwap.com. Simwala levels.